Querendo.com.
O Querendo.com.
Wasalo, foro yoro chama sena yoro be wasalo. Yai wasalo, che kono sena yoro chama be wasalo. Yai wasalo, sanu mo yoro chama chama be wasalo. Yai wasalo, foro domene sara ayenshu do wasalo. Wasalo, wasalo, some of your wasalo.
Let the fear be my wasalo. Even me, I be bonga for the la wasalo. Need the bataran city, yani wasalo. Orega nete tagana never jiggy wasalo. Endu shoot the wasalo. Selipo shoot the wasalo. Siniji shoot the wasalo. Nene nasa arasa, I'm a jiggy wasalo. Mina yidima, mina fulla ma kocha kolo yenteri ye kuma game ngona. Kocha kolo yenteri ye kuma zende kembe gafe. Minamiku benya bonga kuma benya kwa nambe kambu. Uwa solo, sangolo, uwa solo, anadugu kolo. Uwa solo, nina kuguso, nina insara enshudo. Uwa solo, uwa solo, nina fadu woturu. Gala bine jala ayatona za uwa solo. Uwa solo, foro yoro chama sena yoro be uwa solo. Yae uwa solo, che kolo sena yoro chama be uwa solo. Yai wasalo, sanu mo yoro chama chama me wasalo. Yai wasalo, foro dawe nensara ayenshudo. Wasalo, 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 sanu ya sanu rejini. Wasalo, kaso anil muso. Wasalo, yele anin tolo. Wasalo, fere keneniko. Wasalo, donin duso. Kiri yaso chama bika wasalo, katan siri kaba farala be wasalo. Bob Marley shuga wasalo, Brooklyn Compton olubele wasalo. Nangolo ni nandangolo, ete saka teransaro wasalo. Chekolo ni tenten toro, kanangilu mangeli ya febe nangolo. Kumusanga ripiba wasalo, boni fola chama tena wasalo. Doni maga chama tena wasalo, loma kona kasa wasalo. Foro yoro chama sena yoro be wasalo. Yai wasalo, che kono sena yoro chama be wasalo. Yai wasalo, sanu mo yoro chama chama be wasalo. Yai wasalo, foro dawe nensara ayenshudo. Wasalo, 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 sanu ya sanu da jingi wasalo.
Boyzekele, Mari Lix, Salopar, Bubu Flow, Marshall, Malekin, Nunu bebe wasalo. Sima love you, Abadaiga, Debi Kure Male, Nunu bebe wasalo. Baru Debi Kita, Yasupi, Suleman Jolo, Nunu bebe wasalo. Rasa,
Koyko Drum, Zilenga,
Jack Mana Bansal, Abadigi Zai,
Savon Savoneta, Picata Crispinas,
Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr